Mawa ni nyota, party tena, party tena. Jackie B, Rugendera, nikitafuta nyota, mutima wangu ukachoma sana. Rugendera, nikitafuta nyota, mutima wangu ukachoma sana. Kisa cha damu msalabani, ulini wai wai wai, siwezi lenga kama deni, unani dai dai dai. Kisa cha damu msalabani, ulini wai wai wai, siwezi lenga kama deni, unani dai dai dai. Wako mina nga sana,
weni nyota ye,
kwangu za jasta baba,
weni nyota ye,
wako mina nga sana,
weni nyota ye,
kwangu za jasta baba,
weni nyota ye.
Kwesi anabyo kuimbia, beti na bendaria, raji wangeli jua, bali uliko nitoa. Nabyo kuimbia, wangelijua, zile times za primo, kaptula mashimo, umenifanya gumzo, imekuwa ndo sivyo. Zile times za primo, kaptula mashimo, umenifanya gumzo, imekuwa ndo sivyo. Wendio nyota
ako
minanga sana,
weni nyota ye,
kwangu zaidia star baba,
weni nyota ye,
wako minanga sana,
weni nyota ye,
kwangu zaidia star baba,
weni nyota ye.
Kisa cha damu msalabani, ulini wai wai wai, siwezi lenga kama deni, unani dai dai dai. Kisa cha damu msalabani, ulini wai wai wai, siwezi lenga kama deni, unani dai dai dai. Wako minanga sana,
weni nyota ye,
kwangu zaidia star baba,
weni nyota ye,
wako minanga sana,
weni nyota ye,
kwangu zaidia star baba,
weni nyota ye,
wako minanga sana,
weni nyota ye,
kwangu zaidia star baba,
weni nyota ye,
wako minanga sana,
weni nyota ye,
kwangu zaidia star baba,
weni nyota ye.
Ulinifanya nana, ulinifanya mistari.